najimsafi.com.
Your boy's here to the double I.
This is the sound, this one.
Oh my god, baby, the sound.
Yo, hey yo, my cheese to the freeze, go the streets, be la peace. Cease, now my tease, my degrees, yes, I cease. Wiz, is, vishun, give it peace. Hanith, akati, shanga, he's, bazish. Kitaki na hela, wana randa mamwela. Wanangu wame kwenda kula ugalwa bure jela. Mipasuo madera, usijio kajitela, utapanguswa. Mamas no masala. Ajira zime jajiri, ngawira zime safiri. Hasira zime na wiri. No. Hadhira ya kijangiri, mawizard na makateri. Kwa giza bila kandiri. Non stop. Ona mtoto, ana mtoto, msoto, una msoto. Ndoto zina ndoto, ona moto, uko moto.
Eyo masela wangu we, mimi ndo mwanenu. Sina nguvu tena, ya kutwa ubingwa. Itani ya tani, kili uwa baba, kili uwa mama, kili uwa wana. Ya we, kama Bob Marley. Nilojifunza darasani, sio najifunza mtaani. Vyeti vipo kabatini, kila kona tafrani. Kila kukicha bora ya jana kuliko leo mwana wane. Macho nafiki cha ili nione kitoweo cha kupeleka pwani. Kazi nayofanya na nilichosoma tofauti. Kitaa kweli ni noma, sipati picha nikiskuti. Sometime mpaka nawaza kama ni vipi bora ni nyuti. Ila pi ananambia kaka mkubwa tukaze buti. Nawaza nipige bunda kwa tabombeki. Bongo chuma ulete na chopata wala simeki. Nimcheki Mourinho au Hamidi, mwanangu gala sino sweat. Nigonge la kuchumpa jizi kichupa universe. Bilinge na mamwela tumesha choka kila kukicha. Bongo yoso kama mazombe tunavyoishi kwa kujificha. Masela wangu we, kilichobaki tujichekeche. Tumesha tenda sana we, mafazila zenyewe ni mateke.
Uya we, kama Bob Marley.
Sound.